agua romantic, romantic. Fanta fantastic. E fatti muti riporti. Polici biriti, uapoleza mutima. Nikuma vivi mukwano kwoja ngaka yembe. Uankuvisa utita. La mi poti li migi. Ocho kalanyo ne mama roda. Baby aziba mchikuba kazana kaka. Nikuma vivi mukwano kwoja. Koma ombulide, oba sento nonya. Wano mubikunta jendi. Wali wachiguza, wano sala kojendi. Shitty boy baby bindi. Can them feel it? Chimanyo kude kushua. Kumyo kuno. Ni baby tuko kude kushua. Oli kushua. Shua, shua. Oli kushua. Kumyo kuno. Chimanyo kude kushua. Kumyo kuno. Ni baby tuko kude kushua. Oli kushua. Shua, shua. Oli kushua. Na kuise kwenye na madengwe sunga. Nengu teka kumizani. Ndiyo chimanyo nje vipimo vya weda. Jango koleko kama zaji. You are romantic, romantic. Fun, you are fantastic. Yeah. Epati mudu reporting. Tu yiteko kusomele tufune coaching. Ngwe wakamo nyumira wapote bozaizi. Laba nazana muku waiti. Yeah. Maybe nafuka pote bozaizi. Ning, 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 ning. Chimanyo kude kushua. Kumyo kunu. Ni baby tungo kude kushua. Oli kushua. Shua, shua. Oli kushua. Kumyo kunu. Chimanyo kude kushua. Kumyo kunu. Ni baby tungo kude kushua. Oli kushua. Shua, shua. Oli kushua. Ngwe wakamo nyumira wapote bozaizi. Laba nazana muku waiti. Maybe nafuka pote bozaizi. Ning, 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 ning. Wano mubikunta jendi. Wali wachiguza, wano salako jendi. Shitty boy baby beat it. Can them feel it? Chimanyo kude kushua. Kumyo kunu. Ni baby tungo kude kushua. Oli kushua. Shua, shua. Oli kushua. Kumyo kunu. Chimanyo kude kushua. Kumyo kunu.